mwana wa chaka uwafadhi wanena mene kila elena ndege kila. Sela no deo romo na Nairobi kakaji timarita na mene pole kila ribene wanigo. Sela beno riti kipole nyanyo tula tupita mokao katika kibiro nyakabule. Hey!